Hani superstar Maya Gujar.
Music by Siri Deo Studio Jalaka Kira Kachola Kachola Saha.
Studio Jalaka Kira Kachola Kachola Saha.